Moi, Guissard Jean-Luc Rosé-Jules Guislain, je jure solennellement de garder fidélité et de porter sincère allégeance à la République du Rwanda et de respecter la constitution de la République du Rwanda.
Gifite inshingano yo gutanga ubwenegihugu yibukiza babaye abanyarwanda amwe mu mahame igihugu kigenderaho kandi nabo bategetswe kubaha
mu gikorwa mbere ari ubumwe n'ubwiyunge cya kabiri ni ukurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragaramo byose irindi hamwe ni ukurandurana n'imizi amacakubiri ashingiye ku bwoko akarere n'ibindi
ku buyobozi bwa Nyarugenge kubona abanyamahanga bemererwa kuba abanyarwanda ni ingufu n'iterambere ku gihugu. Madame Kayisime Nzaramba ni meya wa Nyarugenge.
Mu baturage twari dusanzwe dufite 184,000 300 isaga kuba hiyongereyeho abaturage 7 ni imbaraga twiyongereye ni amaboko yiyongereye mu karere ndetse turumva ko hari n'ikindi bagiye kutwongera mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage bacu ndetse n'imibereho myiza yabo. Ndagira ngo munyemerere nyirabukirwa inshingano mu kanya twakiraga indahiro yanyu n'ikimenyetso ngira ngo mbibuke ko ni inshingano nk'abanyarwanda mwahawe zo kugira ngo dufatikanye twese kugira ngo twiyubakire igihugu kimwe.
Ababonye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda bose uko ari 7 kuba buri umwe afite umunyarwanda bashakanye nicyo cyafashwe nk'ikiraro kimugeza nawe ko kwitwa umunyarwanda. Ni abagore 4 n'abagabo 3, 2 bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 2 mu Burundi, 2 mu Bubiligi n'umwe muri Senegali. Mu myaka 5 ishize ni ubwa mbere Nyarugenge yakira abanyamahanga benshi bemerewe kuba abanyarwanda. Madame Angeline Simile Bagalwa akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera igihugu cye kitemera ubwenegihugu bubiri, yatubwiye ko yiteguye guhara iby'igihugu yavukiyemo byose.
Sasa nimekuja Rwanda kunapita myaka 5. Hii nationalite nimeipata kupitia mume wangu.
Aragira ati kuva ngeze mu Rwanda hashize imyaka 5, ubwenegihugu bukikijwe umugabo wanjye ukora hano mu Rwanda, igice kimwe ni umunyarwanda kandi ni umunyekongo. Ni umuganga, niyo mpamvu nanjye nashakaga ubu bwenegihugu cyane. Rero ubwo mbonye ndashima Imana cyane, nari narategereje iminsi myinshi nishimye ko umunyarwanda akazi, ndishimye cyane cyane rwose.
Nakwaye sana, sana kabisa.
None nyuma yo gutanga ubwenegihugu bw'ubunyarwanda ku banyamahanga, ushobora kubutakaza aho byaba binyuze mu zihe nzira? Bwana Rwamwaga mu binjira n'abasohoka.
Agaragayeho nk'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se agaragayeho guhungabanya cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, murumva yuko nk'ibyo bintu ni ingingo zikomeye, ni amahame akomeye igihugu cyacu kigenderaho.
Itegeko rirebana no gutanga ubwenegihugu mu Rwanda ryasohotse mu 2008 rijya mu maboko y'abashinzwe abinjira n'abasohoka kuva mu 2009. Kugeza ubu ikigo cy'abinjira n'abasohoka kirabarura bamaze kubona ubwenegihugu bw'ubunyarwanda 515. Bimwe mu bishingirwaho mu gusaba ubwenegihugu mu Rwanda ni uko ubusaba yarashakanye n'umunyarwanda, kuba akomoka mu Rwanda yabaga mu mahanga, kuba ashaka kugirwa umunyarwanda cyangwa se wavukiye mu Rwanda. Icyakora hari aho bijya bisa naho nta mananiza ya hato na hato akunze kugaragara muri uru rwego, bitewe n'impamvu runaka hakunze kumvikana biswe abanyarwanda benyuranije n'amategeko nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru bagiye bahabwa ubwenegihugu nyuma bikaza gusakuza. Abashinzwe abinjira n'abasohoka bavuga ko iki kibazo kiri kunozwa kubera umusanzu batanze, bakazemererwa ko abanyarwanda biciye mu mucyo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.